Imera show ni mwana wa Donald wa Shanzo. One time Zambia.
Kiss on the feet.
Mini bende zijagalila wajala jisefa. Mini bende zijagalila wajala jisefa. Wajala jisefa. Wajala jisefa. Wajala jisefa. Wajala jisefa.
Chimarila Asumumina.
Studios, Lucky's Records.
How is your baby, Madonna?
mais moi mon a séparé.
Exclusive from ZTonga Music.com.